yande jono wittodi emin tagi sappo joynani habaruji men ɗi komin jottinta dow wuddo radio mi en ni studio kalangu ɗi min Oumou Oumar Dianganta on. Kengal lasarni pottal batu capanɗe tati e tataɓere timmi ɗeɗor galluñima e pottal kawrugal hooreɓe leyɓe noon ni ɗum ɗo ko leyɗe men ɓaleɓe noon laabi kewɗi joɗɗinama ko goldirta e mbiyen ni fedde nane mbiyen ni hano zewli kaf noon ni sigila semɓintino laabi luuma ko cakka leyɗe men ɓaleɓe sukaɓe ummatore ɓe leyɗe men ɓaleɓe noon ni cinguɓe hano fedde mabɓe dow inde han nations unis noon ni kaloɓe hettinani noon ni ɓe kaali dow fi hano waylittol wakkatiji noon ni nder leyɗe men ɓaleɓe ɗo yago ni mbiyen ni nader leyɗe sahel pottal hano fuɗɗagal gal dow iya noon ni nonno nde yewtere en pindiro ñande altine fuu min kaltana dow filla hano hakkeji iɓe adama ɗum waɗi maître Maimouna Gojo noon ni o fantini dow fi hano cergal de waɗi moye hani jogo sukaɓen tokkoɓe noon pittol haala nder kibaruji men. Kengal lasarni pottal batu hano lawol golle capan tati e tata ɓere noon ni gal hooreɓe leyɗe men ɓaleɓe noon ni timmi nder galluñi may ni pottal hano na pottal managal sanne toɓe kolli kulle hano gaɗeteɗe noon ni ko zelekaf noon ni lumaku cakka leyɗe men ɓaleɓe ɗum ɗo waɗini wakkati gonɗon ni hano jaadimi noon ni Aissatou Kanté noon ni mo studio tamani mo mali noon ni umo tawa nder studio kala nguɗo nder galluñi may dow sigila hano golle cakka siri fondation irondel
zelekaf filla sigila tabintinde joƴƴinol lumaku nder leyɗe africa tabiti ɗum du no ɓeydan lumaku caka leyɗe africa ye yaadu yeeso majje no Issoufou Mahamadou hoorejo leydi niger tikkinkiniɗo ko sigila o jooɗi wiiri
nde ni eɗen giɗi kulle meɗen ɗe nafa yimɓe leyɗe meɗen no hani noon ɗe moƴƴine ɗe golle faa woɗa ɗo nder leyɗe meɗen ko wawi laatade saɗornan du fuu no andana yimɓe du no goodi tittinkinako ko heɓa mo sola ko watta yaadu yeeso leyɗe afrique gaɗa sembe enɗan cengo caka majji
laabi golle ɗe darama nder hawride nde dangare joyyi dow lawol gotolngol halfinaɓe ardagal zelekaf kolli kono woodi durwo mawgo keɗi goɓe ndenagu nimɓe e are mu'e yeruno Moussa Faki Mahamat haaliri ɗum kawjiɗo golle fedde ndental leyɗe afrique wi'i
musom reedu leydu sahel tawaɗen wala du mo andana ɗum are fuu no ƴaadi lumaku no tawra saɗɗor maji dalila rafi keƴoron hakkillo fukkimo denne mosolo on yimɓe fukani tittinkino ko watta o heɓo nder balla bureau leyɗe duniyaru kawjiɗo filla joƴƴinol hakkillo fukkimo
nder laabi joƴƴinaɗi nder hawride nde ɗum waɗi filla halfinde leydi ghana bureau hawju golle sigila zelekaf on ɗum wi'i du ko go'o lewru juillet duɓujinaji ɗiɗi e nogayi sigila golle zelekaf o fuɗɗoyte
nder lawol gotol gonɗel leyɗe hano capanɗe joyyi e joyyi noon ni leyɗe capanɗe joyyi e nayyi kan dekki junngo dow talkuru noon ni do yordade e siri o noon ni ɗum ɗo mbiyen ni leydi Érythrée kan woni hano dekka e junngo kaɗa mum ɗo fa han kase mbiyen ni hano ko ƴe watta leyɗe capanɗe ɗiɗi e jeɗɗi kanka yerdarake e gol lawol nder leyɗe hano capanɗe joyyi e joyyi ni ɗi leyɗe men ɓaleɓe noon ni dow fi sigila lumaku caka leyɗe men hano ɓaleɓe noon ni zelekaf noon ni heɓi yarda leyɗe capanɗe joyyi e nayyi ndelle ɗuuɗal majji fuu deki junngo dow talkuru noon ni dow siri o ko hano weliɓe noon ni ɗum ɗo ko yettoyto hano pecce capanɗe jeenayyi dow herme noon ni no hoorejo leydi Issoufou Mahamadou wi iri kengal noon ni to o noti hano ƴamɗe ɗo ko hokkoɓe habaruji waɗanimo wakkati on ɗon ni gaɗa timmoden noon ni fodde batugu ya timma noon ni hara ko ƴewta sigila o noon ni pottal iya 2019 noon dow sigila zelekaf noon nani ko Adama Dawaci waddanimi
narral dow filla lumaku guineji e koyirda heɓe nder mum dow leyɗe capanɗe joyyi e nayyi ɗe capanɗe nayyi e jeetati dekki junngo dow ɗereji mbi'i jaɓi leydi nigéria jaɓi dow majjum leyɗe ɗe to dow hemre capanɗe jeenayyi ɗen fuu jardake hemum dow filla kulle ɗen koyirda mawɗan no waɗan dow mum ɗum du guineji kewɗi ɗum darta fa yottade go'o lewru juillet gam ñalande nden kulle ɗe min kaali dow mum ɗe fuu fuɗɗata gollu leyɗe jeegon mbi'i kamɓe jabrayi hemum guinanda nde kamƴe du pamral naati caka majje gal feccere capanɗe jeetati e joyyi nden fuu jardake e mum ko eddi ɗum to ɗo yaade duuɓi ɓe gartan dow hemre feccere capanɗe jeenaɓeren
90%.
hawrin deji le e duniyaru kawri jeego e lewru jiye do der gallu nyamayno ni gam barkingo hano portal e anoni 2019 do ardangal ministre hano ministre kawji do e cellal bibbe leedi nonni e dekirabe horebe leedi men balebe nonni to be kali do nyaaw sere nonni leedi men balebe nonni noy hani wadi dekirabe hano horebe leedi nonni leedi men balebe nonni holli horebe leedi men balebe be deka hano itte do kulle sottete do ko waddata nyaaw sere nonni hano sigari en baji en e ko nandi e mun nonni dun do wakkati won do ni sika bellanen hano kabore nonni jon suudu horejo leedi Burkina Faso kan hokkimi fama do mun nani ko Adama Dawachi waddi
Kamu, kau dengi debar yeji, jod inaka, do mayu mayu, do fila nyau seri, no pedo to do yago, dub ubi nagi di echapan enai, delete membalebe. Minen dekirabe hore belete membalebe, minen gata dan e pelle late duniaru, e fedde late membalebe debar yeji lobby, jod ini kau duri dita e nyaugu. Delete membalebe. Ande lugitide hebu ko hisinta himbe nyawgu itte dekane ko yaadinta kulle fodoje nyaw seri hano sigari en baji en he ko nandini ko itinoldo wade farakojol te dirka nyawtol nyawgu
umma tore kalobe hano himbe kettino nonni tawabe der fedde hano balebe der ledde men balebe nonni hano cingube hano fedde biani hano ko nations unies nonni be ni be jettake do fi hano waylitol hano bakaji nonni ko tawa der galdube tawa der gallunye may gam batu lawol chapande tati e tatabere nonni ko ia hande subani be gadidi hano joda kalen chaka mabbe dun do bono daji ko wawta hewti himbe far bangere biani baylol bakaji nonni der ledde men balebe fa tukka leede men sahel noni nani bi en ni ko Adamu Umaru noni goto do filla fede de ni o fantini hano bandira be amin noni do ko ce watta hano fi ononi jadi min asumana sina waddi fama
Il s'agit de voir quel est le rôle.
Non tawa kena fa jewe dume golle sukabe ummatore mbay wadude der sador maji di wonji tagol bakaji way wadude. Jama are tindine to dum juunimbe fadde idum wara. Kadin jewe to sukabe ummatore ko mbay wadande leede den der golleji gonadi no wade urnude jaye e laddeji fudu yade to leede sahel de. Idum tawa der wadde jamde e noddangal ummatore Afrika nangude nyamay ko koyte horejo leydi on yara dun to hawrinde fedde leede duniyande hande mide andi ko sukabe ummatore uno don ngada golleji misali filla awitaaki ledde kambe tindinde nimbe do filla durwidide sadormaji di wonji tagol bakaji wayu wadude miden don ngada ballagaji amin dudo fi jaye e laddeji din fa hande
agroecologie
horebe leede men balebe noni kambe sappo e go'o goni der gallunyume hande subani hano garbe to portal hano batu chapande tati e tatabere gal ko i anoni 2019 gal gambe joddina labi naral chaka horebe i anoni e dow hano kawji hano dow he kawjinabe hano fi hano leede men balebe noni be gollida gollawol kan de gollawol no hokkan horejo leydi isufu muhammadu o wi be kalda he horebe gam labi lobbi joddine ganje hol yeso hebu dow bi ni jonde jam e ko nandi e mun nonni der leede men balebe nonni wakati bi en ni hano hakkeji lardube dartine gangje hol yeso hebbe wononni hano dumo won nonni ka woni hora hala kabe deki to joda kalen mabbe golbe gadi nonni dun do hana hande suba nonni do ardangal ministry be kawji be fi lardube be leede men balebe nonni gam barke hano batu chapande tati tata berde ko ia nonni hano batu gu hokki ministre kawji do e fi himbe mo leede men niger di nonni lawol wi no fi lardube leede men niger di wontiri nani ko ministre Aissata Amadou nonni fantini Habibou Garba 15%
de la population sapo e jodo hemre der himbe duniyaru tawda laru hano ko watta milliard go e kodiki illadu fil ajal bandirabe ambe tawrabe laru gonano bode no torre wala ko dum wi aydo mabbe der leydi Niger do illa hitane dubi ujinere e kemi jenay e la soitati dum singi labi e kintinol himbe golle jande lo bere e nyawtol himbe bulu dow gollobe hemre kokketebe lamba golla tawrabe larube dum wi be kokke no kuje joy denne hawrine de no durwa mo ina burna himbe wadabe be de lawoldu wattude dani e ardibe leede ame ko watta fi larube be tawe der hakkiloji mabbe wakkati be adata labi yadu yeso leydi
pour une meilleure prise en compte de leurs besoins.
Mauna wittine der kibaruji dimin han kokki noni horejo himbe perobe noni be leydi Mali gombe jonde der leydi men Niger dino ni woy terake do sadara magi be godi noni do jonde mabbe noni do der leydi men Niger dino do bi en radio hano goli doje hano radio kalangu noni habaruji o wittike dum wadi ni har ko ce wata hano horejo kawji do filla sigila himbe perobe noni chaka leydi Yasin noni hano ASR noni benwa Benoît Morino noni o wi hano kodjol teddirka himbe peroybe no froki ditte no hal himbe hano gala bawde den delle nani ko fantini hano bandimi noni a setu kante
alors prise en charge se bat
ko jenol teddengo gol be gala bawde ngona no balle nomdo woni no wadane bibbe leedi Mali feroybe be gala bawde tawabe der jipporde feroybe de tilaberi e tawabe edde nyamay jeddanol nyamdugol wala no wade der mun gam idum tiidi wadde jeddanol nyamdu der galluje den no wadan windube koy mun do inde nimbe feroybe ben no wodi sudu hawjinandu muraduji bibbe Mali feroybe tawandu le bangere Dar es Salaam misali farcellal balli mabbe jonde e jande der dom do no wodi ko senderi dum gam bibbe leydi Mali feroybe ngarana ilunder dubu jinaaji didi e sappo e didi dubi majjum jeddini tidde den ne wakkati ko kaado wallitide bibbe Mali be no wodi debbu tete
remo ogoni warama der gesa mun nonni be anda ka han himbe be gari bari mo nonni dun do wakkati on don ni o wara kana der wuro gonga nonni tawa kana far bangere yannange belle yar kiloji noga e belle yar nonni nyande asawi Musa Saidu agali nonni han SG mo prefecture belle yar o fantini bandi min Hassan Mumuni
labaro kero du boro kode
abaro no min kebirimo to neddo maido o demo non chaga la sara o yeyi awoyde ngesa makko ko yeyi der magane sai o tawi dabbaji moni nanimo ma kanko maydo min bawta famude noy dum warri de o fiyano fi bomo bendo no doggu non e halaka kalten ka miden e filde mabbe o wali na ko kengal la sara faryamde sapoga ko goddo no witto do lawol yimo ngene ayi irdum min anda dum der leydi amin wodi du wana kanjum watta ko nimbe nata no piondira lamu no e bawde mun fu min gatti sogeji jilo der nokkure de hokitibe nimbe bendo bande be jii wobbe be cik ki kamɓe noon to ɓe naatu e mum ɓe piya komin jiɗi woni ɓe nodda haalande
ko kirigi ba iga imi ceki cirse
ndeni kergal waɗama ni caka goriyo e de kiyo ni ni kirtoɗo kan andi mo sukamo jogoto sukaɓen ɗum waɗi ni har ko ƴewata fi on ɗon hano maître Maimouna Gauche noonni ano yewtidi e bandimin Balkissa Hamid nani ko haali dow mum farko darata filla cergal kiitotoɗon kan darata moy hani jogude sukaɓe nani ko maître Gauche Maimouna fantinimi
que ce soit la gorko de série de kum non nade debbo on yam cargal mum de ni alla wadi e cheedi kito todo no hani yewtino no wadi chakama harko darata jogaki chukabe be de ni ibe godi chukabe ko nafa chukabe bendu tan kan kito todo on hani ardina misali de kito todo on yi iko gorko o no wodi bawde ko jogo chukabe ben amma wala dartina ko fu sei o hade jogaki sukabe ben o hokabe inibe nundu fahan de debbo on kanno wala jikku lobbu sey kandu hade jogade sukabe be
en la garde des enfants
day no dum wada ko dum fama jikku neddo
avant de prononcer
ko kito todo on wi a gorko on na debbo on jey jogade sukabe ben sey to watti dum ewtino dum teyko gorko e debbo on fujina denne ewtinaki teyko kin hollata moye e mabbe bur hegade jogo sukabe ben misali de gorko on no wodi bawde amma wala dartinako de debbo on hokka jogo sukabe ben sey der jobdi gorko on kito todo on hiso cede nyamdu lewru fu ko sukabe ben suka mo dungu goto na dubi didi inna hani jogodo amma de inna o wala jikku lobbu o hokkataake jogade sukabe ben gorko o do de dewlay ngada cergal mu wala lawul ko jogo sukabe ben kaden de yewtinaaki kin holli ko gorko o bani ko dewlay no holni jogo sukabe ben burde debbo on sey gorko on hokki jogo sukabe ben ko himbe kani pama woni bani de debbo on hoka jogo tukabe ben de sekitake dum hii ko debbo on no jogori tukabe ben wala no woda baba tukabe ben no wawi sojo hio kito todo gam baba tukabe ben wala lawol natude bade goro de ko dalila tukabe
ɗo min danta habaruji ma e fulfulde kirtento jam hirti.